toban qof ayaa ku dhimatay 15 karana way ku dhaawacmeen kadib markii nin waday gaaray kuwa kirada ah oo doornimadii xilliga magaalada Toronto uu jiirsiiyay dad lugeynayay wadada loogu talagalay in dadku ay maraan. Falka ayaa dhacay xilli dadku ay qorraxaysanayeen maadaama laga soo gudbay maalmo aad u qabow. Madaxda magaalada Toronto iyo gobolka Ontario ayaa si wada jir ah ula hadlay warbaahinta. Madaxa booliska magaalada Toronto Mark Sandris ayaa shaaciyay magaca eedeysanaha iyo da'diisa.
A male was arrested in a white rental truck, and he was taken into custody without incident. And right now we have
waa la xiray ninka waday gaariga cad ee kirada ah. Magaciisa waa Alec Minashan oo 25 jir ah. Midda kale, arrinta waxay dhacday xilli mashquul ah, waxayna ka dhacday mid ka mid ah wadooyinka ugu mashquulsan dalkan.
Mark Sangris waxa uu cadeeyey in weli ay socoto baaris, balse arrintu aysan ahayn mid wax u dhimaysa amniga qaranka.
We don't realize anything. What we have to do is we have to follow what we have, and because it's very early in the investigation right now, you have to appreciate.
إلى حد ما هنا حقت السحبة، وإن رعنا وحان هنا ونحل هراء باريتان صعد، وحلو بهين هدولقات، وحاس صعد باريتان، وحان الجرم رقاتي معلومات هي، مجرتو هلس لنا أمن قرنك أه.
madaxa gobolka Ontario Kathleen Wayne waxa ay sheegtay in magaalada gobolka iyo dawladda federaalkuba ay wada shaqeynayaan iyadoo xustay in lala garab taagan yahay taageero dhinac walba ah.
We have, as a province, we have been working side by side with the municipality and with the federal government. There's constant communication. We have offered any.
Gobol ahaan waxaan u wada shaqeynaa si wada jir ah inagoo kaashanayna dawladda federaalka oo aan wada xiriirnay. Waxaa naloo fidiyay taageero dhan walba ah haddii ay ahaan lahayd mid dadka dhibka soo gaaray ah iyo mid la xiriirta dhinaca amniga. Waan sii wadaynaa wada shaqeynta. Waa muhiim in dhammaan laamaha dawladdu ay wada shaqeeyaan. Waxaan rabaa inaan idiin hubiyo inaan si wada jir ah u wada shaqeynayno. Waxaan wada hadalnay ra'iisul wasaaraha, wuxuuna noo cadeeyay taageeradiisa ku aadan magaaladan iyo gobolkaba.
Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa sheegay in dadku aysan tagin halka uu falku ka dhacay isagoo ammaanay sida laamaha amnigu ay uga falceliyeen dhacdada.
Once again, thank the first responders. Their job is far from over, but they responded in a heroic fashion. They did their very best and continue to do their very best. And people should expect, in the context of this particular area,
laamaha amniga sida xirfadaysan oo ay uga jawaabeen dhacdada. Waxaan ka filayaa in ay sii wadaan sidaasi. Dadku waa inay ogaadaan in goobta uu baaritaan ka socon doono berri. Marka waxaan rajaynayaa in aysan imaanin waayo goobtu ma noqon doonto mid caadi ah.
Inkastoo baaritaan uu socdo haddana ilaa iyo hadda dhacdadan lalama xiriirin argagixisnimo. Maalmaha soo socda ayaana xidhan doonta wadada Yang and Finch ee uu falku ka dhacay. Dadka taagna waa aaggaas ayaana laga codsaday inay laamaha amnigu la wadaagaan wixii xog ah ee ay hayaan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.